Washington.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo. Kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Wavukiye ku muhima usanga mutarabakire muhinga ugatungwa n'isambu muhinga ugatungwa n'isambu nkavukire ese waraye wiriwe muvandimwe
ndagushimiye cyane Etienne Karekezi kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo nsuhuje n'abadukurikiye ku ijwi ry'Amerika. Ikiganiro cya none kiribanda ku cyemezo cy'ubucamanza mu rubanza ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bumaze imyaka buhanganyemo n'abaturage bo mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro i Nyarutarama hahoze hitwa Abanyahe. Ni ikibazo gifata umuzi mu 2017. Bamwe mu baturage bahatiwe kujya mu Busanza mu mazu yubatswe n'umushoramari, abandi bagana inkiko. Ubutegetsi bwababwiraga ko batuye mu kajagari. Ababuranaga n'umujyi wa Kigali bari bagiye kumara imyaka igera muri 5 basiragira mu nkiko. Ku rwego rwa mbere baratsinzwe mu bujurire baratsinda. Saa moya z'ijoro ku masaha ya hano mu Rwanda nibwo inteko iburanisha yari yinjiye mu cyumba cy'urukiko mu mpera z'ukwezi gushize kubamenyesha icyemezo. Urukiko rukuru rwabwiye abaturage ko ari ihame ko nta kibuza ko banyira umutungo bahabwa ingurane ikwiye mu mafaranga, na cyane ko mu gutangiza umushinga ho kubimura impande zombi zemeranyaga ko hazabaho ukumvikana umuturage akihitiramo ingurane ikwiye. Ni ingingo yazamuye amarangamutima ku baturage bahita bakomera amashyi icyarimwe, ari nako ababyeyi bavuze impundu. Uko urukiko rwabasomeraga ibyashingiweho rufata icyemezo, ni nako bya byishimo byarushagaho gukendera. Urukiko rwavuze ko abagiranye n'umujyi wa Kigali amasezerano yo guhabwa inzu nyuma bakisubiraho bagahitamo kugana inkiko nta mpamvu ko ayo masezerano yateshwa agaciro. Rwavuze ko nta bigaragara ko bashyizweho agahato mu gusinya ayo masezerano. Rwavuze ko abaturage bagiye mu nzu zubatswe n'umujyi wa Kigali nta masezerano bagiranye nawo, abo bagomba guhabwa ingurane mu mafaranga. Kimwe mu byaciye abaturage intege, urukiko rwavuze ko hagomba gushingirwa ku igenagaciro ryo mu 2017 bakorewe na rwiyemezamirimo. Umucamanza yavuze ko ibiciro bitagomba gushingira ku biri ku isoko. Yavuze ko hakomeje kuzamuka impaka hagati y'uwimura n'uwimurwa, bitavuze ko uwimura yishe amategeko. Umucamanza yavuze ko iyo habayeho igenagaciro uruhande rwimurwa ntiruyishimire, ruyiregera bitarenze mu minsi 15 kandi ko ibyo bitabayeho. Ku batsinze umujyi wa Kigali, urukiko rwabageneye amafaranga babariwe mu 2017 rukongeraho 5% y'indishyi z'ubukererwe ndetse n'andi 5% y'ihungabana batejwe n'umujyi wa Kigali. Mu baturage urukiko rwasomeye mu ruhame, byumvikana ko uwahawe ingurane y'amafaranga menshi yatsindiye ari muri miliyoni zigera muri 37 z'amafaranga. Ni mu gihe hari n'ababariwe amafaranga atagera muri miliyoni 5 ku mitungo yabo. Ntitwabashije kubona icyemezo cyose, ariko mu basomwe bakaba mu 100% byashoboka ko nta miliyoni 500 z'amafaranga batsindiye ku mitungo yabo. Ikindi urukiko rwategetse umujyi wa Kigali ni ukwishyura amagarama y'imanza kuva ku rwego rwa mbere kugera ku bujurire. Icyakora ntirwategetse umujyi wa Kigali kwishyura igihembo cy'abanyamategeko baburanyiza imanza. Kugeza ubu i Nyarutarama mu midugudu ya Kangondo na Kibiraro mu karere ka Gasabo bahoze batuye hagiye kuzamurwa inzu zigezweho zigendanye n'igishushano mbonera cy'umujyi wa Kigali. Ingingo yo kwimura abaturage kubw'ibikorwa by'inyungu rusange yakunze guteza impagarara hirya no hino mu Rwanda. muri iki kiganiro murumva abanenze ibyemezo by'inkiko ababishyigikiye icyo bivuze mu rwego rw'amategeko murumva abatavuga rumwe n'ubutegetsi n'abahagarariye rubanda mu nteko ishinga amategeko uko bavuga kuri iyi ngingo mbahaye ikaze muri dusangira ijambo dutangiranye n'aba baturage
ntabwo icyemezo kidushimishije twari tumaze iminsi turi kuburana igihe kingana n'imyaka ine dusenyewe tubona amafaranga batubariye umwaka w'2017 niyo mafaranga babashije kuduha kandi adafite agaciro tumara kubarirwa batubwiye gukoresha icyo bita contre expertise kugira ngo tubashe kuhinyuza igenagaciro rya mbere turabikora ariko byaje kurangira iryo genagaciro nta gaciro barihaye ndumva rero iby'urukiko rwemeje ntabwo bitunyuze ntabwo bitushimishije nimwibaze namwe igihe twabarirwaga idolari ryari riri ku mafaranga 600 idolari ku mafaranga 1,300 ubungubu ikingira ngo hafi aho ngaho ibintu byose byarahenze icyo nimva nifuza rwose niba ari twajurira kuko amafaranga batubariye nta kintu yatumarira
bo mu by'ukuri ntabwo dusinya amasezerano kandi n'ikindi kiyongereyeho n'amazu yanjye bayasenye nyeneragiye yarahunze n'ariya amafaranga bavuga batanze y'ubukode bw'amazu ntawe negeze mfataho niyo mpamvu rero ngiye kwiyambaza ubundi butaburi hejuru y'ubu ngubu kugira ngo n'ayo masezerano avuga twasinye nayo bazayatugaragarize mucamanza ntacyo navuga kindi icyo wenda cyo bagendeyeho ariko icyo nifuza cya mbere ni uko njye bazamba ayo masezerano twasinye nabo bakayatugaragariza kuko tukemera ko twasinye muzi ko baradusinya kiriya cyari cya covid nabwo bari bazanye n'abana bavana ku mashuri babazana mu ngo nabanje guhungisha umuryango wanjye rero icyo gihe n'amazu basenya ndahari
ubutabera wumva bagombye kuba wiyambaza bwa nyuma nk'uko bivuga ni nk'ubuhe
bo tugiye kubikurikirana ariko icyo nemera cyo ni uko nyuma y'ubungu hari ubundi butabera buri hejuru yabo
nyine ikibazo tugize ni kimwe amagara amatwe twarayatanze tuyaha metere sibyo metere wacu rero n'amafagitire turayafite n'ay'ubujurire ariko ntabwo twumva ukuntu batubwiye ngo ntabwo ngo turi mu rubanza kandi ubwashize barabivuze turanabirekarama barongera baravuga ngo barongera babirebe mu mashini ikibazo ni kimwe ese twaraburanye twarinze tugera ahangaha tutaratanze amagarama ariko ukuntu batubwiye ngo badutesheje agaciro nibyo bintu nimumva njye bitanyuze habe namba ibyo ndi kumubaza narega metere se ko ari we wamburaniye ngo nongere ntangire bundi bushya
none biragenda bite rero
ntabwo mbizi nange ukuntu mbiri bugende ubwo ni ukongera kurega ngo umujyi wa Kigali tukongera tukajurira
kandi mama waba bana aba bana tuza gutanga ikirego njyewe amafaranga narayashatse ndaza ndayamuha ngo ntangire igarama y'aba bana bagobokeshejwe muri urwo rubanza ubwo urubanza rukomeza gutyo igihe cy'integura urubanza kiraba urubanza ruraburanwa barongera bagaruka ku igarama arabasobanurira ngo igarama babigenzure neza igarama ryaratanzwe igihe kiragera ubwo tuza kujurira mu gihe cyo kujurira ntanga amafaranga y'ubujurire 40,000 kuri buri muntu 126 ndabitanga twese uko turi batatu uyu munsi wa none rero ubujurire bwabo ntibugaragaye hanyuma igarama ryabo ryatanzwe ntibigaragaye umva ayo mafaranga yose mpombye none ngo nta gaciro bifite ngo iryo garama rya mbere ntiriri kugaragara nibigarama rya mbere ritagaragara irya kabiri rigaragara kuki ubutabera bwo butashyira mu gaciro ngo aba bana babahereze ibyo nabahaye nk'uko nabona bibahaye babibahe
none se wowe wabonye umutungo wawe
uko bawumbariye 2017 niko bawumpaye niko bawubaze
angahe
hamwe bahamaye 16,600,000 ahandi bampaye 11,100,000 basomye 27 ngo n'utundi ngo n'5% se nabikurikiye kubera ihungabana ry'aba bana ubwo nuko babyanzuye nuko bigenze
uko babyanzuye se kuri wowe wumvaga ari ibyo cyangwa uretse wenda aba bana bahungabanyije
uko babyanzuye kuri njyewe mu by'ukuri ntekereje n'igihe nahereye n'uru rubanza kuva 2017 ndizagasaba iyo ngiyo ndi mu manza kugeza uyu munsi wa none ni nko kunca intege nabuze icyo nsubiza n'icyo ndeka ntabwo nari kuvuga ngo hoya cyane ko umucamanza wavuga ati jyewe icyo nkoze nsomye urubanza nk'uko yarutumwe nta kindi njye nakona nakongeraho ubwo rero sinzi nyuma yaho niba tuzabyakira cyangwa tuzakomeza kuko bizagenda sinkuzi uretse imana yonyine yadutabara nabundi turarenganye
ntiharegeraga amafaranga angahe umutungo wawe
tuwanjye wanganaga na 140,000,000
wowe bakugeneye iki
ngiye kugezana n'uyu munota ntabwo nageze numva izina ryanjye mpapuro nasinyeho mba mu ntegura rubanza ndetse no mu rubanza mu misi ntabwo nageze mpamagarwa ubwo bari kutubwira ko hakiri igihe cyo kubikurikirana reka dutegereze turebe n'abandi bagenzi banjye benshi numvishe
hari n'abasinye amasezerano kandi tuzi neza ko ntayo basinye abo bose barahari umva ko ni ikibazo gikomeye
ndyaro tunabonyemo nsa nkaho ntishimiye itegeko shinga mu ngingo yawe ya 34 rivuga ko umutungo w'umuntu ntavogerwa baravogera turabyumva itegeko yo kwimurana ku nyungu rusange mu ngingo ya 35 36 rivuga ko ari ingurane ikwiye Yungurane ikwiye baratubariye ibiciro bya 2017 iyo urebye usanga tumaze imyaka 7 nibyo baduhaye kagiye nasuzumye asanga nige n'agaciro ry'akarere badukoreye naryo nta shingiro kubera ko nta n'umuntu warikoze bashingiye kuri rye n'agaciro ya 2017 hashize imyaka 7 ubutaka bwa nyarutara mu ngugu wabusigayeho ariho batwimuye bugeze kuri metero kare ku 130 nibwo ari kwishyurwa twebwe batubariye ku 12 hanahantu biri muri gazeti ya leta nibiciro bishakiye nibyo baduhereye ko tumaze imyaka 7 ni ikibazo duteye kwibaza gusa icyo nshima wenda nuko bagaragaje ko dutsinze ariko ibyo nenga ni ibiciro biri ku isoko ntabyo baduhaye
ukavukira ese yandishije cyane kize bakujugunyiye nabwo zahize ahubu magingwa ya uracyayibuka ukavukira nanubukire kavukire urubyiruko ruvuka mu bimukira nibo kavukire bashya umugi Kavukire rumbazo mwanzuro w'ibyo bibazo nyamara kanda bategekwa kurengera arahari uko tubahirizwa bene yo nibo bene umugi
iki cyemezo cyababaje abatari bake ariko hari n'abo cyanyuze Uyu wahoze mu nzego z'ibanze muri Banyahe yari yarahawe inzu yo kubamo mu Busanza nta masezerano yagiranye n'umujyi wa Kigali.
Ngewe nabaga mu nubunyibamo. Ariko nta masezerano barampaye. Ariko nemerewe guhabwa ingurane mu mafaranga.
None se ubwo iyo nzu ntabwo baza kuyikwirukanamo?
Ntabwo nayo mpatampaye ingurane. Kuzamo ko nzayivamo. Ariko rero mu gihe bataranyishyura ntabwo nemerewe ntabwo nayivamo.
Bagomba kukwishyura angahe?
Miliyoni 8 n'ibihumbi 800 na 600 n'ibihumbi 100 angahe. Hanyuma
bakongeraho 10% riri hafi mu 900 miliyoni. Bona 5% ubukire, bona 5% n'ibihumbi 1. Na miliyoni 9 n'ibihumbi 600 ubukire.
Aya mafaranga ni menshi. Ni menshi zajya hirya ntabwo mujya Kigali wapi? Ajya hanze y'umujyi wa Kigali, njye gushaka aho norora, aho mpinga. Mbo muturage ariko nyine ufite icyo afite urabona agiye n'ubundi ntanga ikirego
yego
natanga ikirego saba yaya ndi bambarishije kubera yuko kuvuga ngo ibiciro biri ku isoko buriya hari ukuntu dukora amakosa buriya n'abantu ko baza kumenyesha umujyi wa Kigali turi bamenyesheje ibiciro biri ku isoko bakagira icyo babivugaho mu buryo bwemewe n'amategeko ariko ni uko wafata igipapuro kiyandikira nanjye ndibo ntabwo nayatanga ibyo bumvikanye yagiye n'agaciro baduhaye ya nyine ngeriye nta nasabye ku giti cyane nta yandi narengeje kuko nasabye kandi niko bayampaye niko bayampaye uti igihembo cyavuga niko bikiyana rubanza andi yose bayampaye nubwo urukiko rutamugeneye igihembo ariko yaramfashije nzamwishyura 1500
none se urumva umeze ute
ndumva meze fresh
gute
meze neza mpaye n'umusaza namubyinira nuko
umusaza uravuga nde
umusaza Paul Kagame
kubera
yega buriya atanze umurongo ku butabera ubutabera abantu basiragira mu nkiko imanza zitinda cyane ko yashyizeho politiki yo kurwanya akarengane kandi nkamvuga ko n'urukiko rwampaye ubutabera pe
bagenzi bawe benshi baravuga ko barenganijwe wowe uvuga gute ko warenganuwe
njye nta karengane mbonamo kuko ibyo nasabye nibyo nahawe kandi nabo baravuga ngo barenganye ntabwo bahabwa ibiri hejuru y'amategeko
Muracyateze amatwi Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro dusangira ijambo aho turi ku ngingo irebana n'icyemezo inkiko zafashe mu rubanza baturage bahanganyemo n'umujyi wa Kigali kukubimura ku bw'ibikorwa by'inyungu rusange kuri mikoro muracyumva ubusa dusangira ijambo yanavuganye n'umwe mu banyamategeko batangiranye n'izi manza ni Pierre Celestin Buhuru wari ufite itsinda rigari yunganiraga
biraterwa n'abamwe tuburanira hariho abamusabye uko rwose dushobora kujurira niba bishoboka
yego
akundi nabemerera kubera ko ntabwo nanjye ndi kubyumva ibyo abacamanza bari gukora muri uriya rubanza.
None si ikibazo gikomeye ko bemeje ko batsinze mukamwarimu maze iriya myaka mubaburanira bakaba nta gihembo cy'avoka bategetse hagati yawe n'umukiriya bizagenda bite, na cyane ko bari gutakamba bavuga ngo babageneye intica ntikize?
Nibyo koko babageneye intica ntikize, bagerekaho no kubeshyira abenshi ngo basinye amasezerano mu gihe tuba dufite ibimenyetso by'uko aya masezerano hariho abatarigize bayasinye. Ubwo rero ni ukuvuga ngo mu by'ukuri ni ikibazo ngorabahizi kujurira birashoboka, kubera yuko bwa mbere baratsinzwe, ubungubu noneho impamvu bavuze ko batsinze, numva rero impamvu kubera ko zihindutse umuntu ashobora kujurira bwa kabiri. Ikibujijwe ni uko umuntu ajurira kandi yatsinzwe ku mpamvu zimwe. Ubwo rero kubera ko impamvu zahindutse batsinze ariko bahabwa ubusa, bashobora kujurira mu rukiko rw'ubujurire. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, abafite za expertise zirenga 50,000 nabo bashobora kuba bajurira none mu rukiko rw'ubujurire. Ubwo rero biraterwa n'ubushake bwa buri muburanyi. Abafata intica ntikize barekera aho, abashaka gukomeza kujurira bajurire, kubera ko itegeko rirahari, uburyo ubutaka bubarwa bwabo, ibyangombwa byabo byari byarabazwe, igihombo bateye, donko bashobora kuba bajurira. Ariko kandi abadashaka kujurira bwo bafata iyo ntica ntikize. No muri urwo rwego nanone igihombo kirahari, kubera ko niba batageneye abavoka igihembo kandi abo bantu bararishya abavoka, urumva igihombo cyabo kirakomeza kwiyongera. Nabyo rero byatuma nabyo ubwabo bajurira, kubera ko itegeko rirahari riteganya ibihembo by'abavoka. Wenda iyo bavuga bati abavoka tubahaye ayangahe, wenda akaba ari makeya ari hasi y'icyo kigereranyo giteganywa n'itegeko. Ariko kuba ntacyo bagennye nabo ni ikindi gihombo kandi karengane.
Hanyuma se bariya bagiye bavuga ngo ntibatanze amagarama kandi mwarabunganiye, umuntu yaburanye ate ataratanze igarama ry'urubanza?
Hariho abashobora kuba ataratanze, kubera ko urabona cyari igikundi kirekire cyane, abantu bakihisha mu bandi akizira ngo azagendera ku by'abandi, anone bakihisha ntatange ibyagarama.
Kandi bavuga ko bafite n'inyemezabwishyu bigaragara ko bishyuriyeho.
Ufite inyemezabwishyu igaragaza muri sisiteme zo kudashobora kubihisha, ntabwo ushobora kubihisha. Iyo ngiyo ni ukwibeshya, umucamanza ashobora kuba yibeshye rwose. Ibyo ni ibintu biri kurere, nta n'ubwo banyura iruhande. Niba utaratanze igarama biragaragara, niba wararitanze biragaragara muri sisiteme.
Njyewe umucamanza so mu rubanza nari mpari,
wakomeje kuhaguma
yari amarira gusa, na cyane ko hari abantu bagiye bibura bagategereza ko babasoma muri urwo rubanza kandi baraburanye, umucamanza akababwira ngo ubwo ntimwabaye ababuranyi muri uru rubanza.
N'abantu bari benshi cyane, bari benshi cyane, n'amakosa arashoboka rwose, cyane cyane ko imanza bagiye bazihuza ari nyinshi. Birashoboka ko rwose umucamanza nawe yasimbuka izina akibeshya kuri bamwe.
Ubwo birahura n'abantu bagiye baregera imitungo irenze umwe, ariho nk'uwavuze ko yari yararegeye imitungo itanu, ama UPI atanu y'ubutaka bwe, ariko agasanga bamubariye umutungo umwe. Umucamanza ati muzabikurikirana mu bundi buryo, ntabwo ari uyu mwanya mwabikurikirana.
Biragoye kubera ko hari n'abenshi bahisemo kwiburanira badafite n'avoka, bakigira muri sisitemu ubwabo. Byose birashoboka rwose, amakosa arimo rwose ku mpande zose, amakosa ntabwo yabura. Ni ugufatanya urubanza rurimo abantu ze abantu 30, 40, 50 uri kugira ngo byo biroroshye.
Nk'umuntu wari uhicaye nkurikije umubare wabo, amafaranga yose babageneye ashobora kuba atageze muri 1,500,000
bose hamwe
abo basomye. Kuko uwamenshi se ko numvise ari 37 abeshatu, ab'umunani, abeshanu, 10 gutyo, 20
Bo, ikintu cyiza kirimo cya mbere ni uko hari aho bemeye gutanga amafaranga.
Yego.
Icyo ngicyo ni cyiza, tugomba kugishima, kubera ko aho ngaho umucamanza yagiye mu buryo bw'itegeko ndetse no mu buryo ubwenda bwa ya masezerano bavugaga ngo bari barakoze. Kubera ko ari amasezerano yavugaga ati udashaka ingurane y'inzu bazamugenera ingurane ikwiye mu mafaranga. Ubwo rero umucamanza wa mbere, kubera ko we yari yabimye amafaranga kandi bariyo bishakira, kuva rero babaye amafaranga icyo ni kimwe kigaragaza ko umucamanza wa mbere yari yaribeshye. Umugore wa kabiri ikibazo kijemo nuvuga se aya mafaranga dutanze ese ajyanye n'ikigero cyaho agaciro koko k'ubutaka kageze n'agaciro ka contre expertise zari zarakozwe. Aho ngaho rero niho hari ikibazo wenda cyazakosorwa mu rwego rw'ubujurire ku bafite amahirwe yuko, ariko njye ndumva mu mahirwe arahari kubera yuko impamvu zahindutse. Impamvu zahindutse rero umuntu ubujurire burashoboka. Nyumvikanye ko hari ibihuha bivuga yuko ngo abafite imitungo yabo iri hasi ya miliyoni 30 bose bazabagenera amafaranga, ariko abari hejuru ayo mafaranga batazayabaha. Nibi byari ibihuha, ntabwo bifitiye gihamya uretse kunabyumvaga mu bakiriya bacu. Urumva ni bakeya cyane ababonye izo miliyoni zirenga 35, nyamara urebye expertise yari yarakozwe amafaranga bari baragenewe hari ahantu yari amamiliyari. So kubona rero bagiye kajya hasi ntibigere no kuri miliyoni 100 ku bantu bangana kuriya, nabyo ni ibintu bigaragaza yuko batakurikije umubare ugezweho ugenwa n'ukuntu amategeko agenda ahinduka y'uburyo babara agaciro k'ubutaka. Ibyo bishobora kuba byakosorwa ubujurire rwose.
Dusangire ijambo yanahaye ijambo Depute Frank Habineza, umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda. Yakurikiraniye hafi iby'iki kibazo.
Yego, twabyumvise.
Yego.
Icyo navuga ni uko nishimiye yuko urukiko rwemeje yuko abaturage ari bo imbere mu buryo butemewe n'amategeko, kandi ko barenganye rukemera kubarenganura. So icyo kintu cyashimishije cyane, kuko nibura ubutabera bwagize inzira. Nibyo koko twahangayikishijwe n'uko ibiciro bagiye kohereraho amafaranga yabo y'ingurane bitajyanye n'ibiri ku isoko muri iki gihe.
Yego.
Kubera ko kuva 2017 kugeza ubu imyaka imaze kuba 7, hari byinshi byahindutse ku isoko. So ni ikibazo, ariko niba ari itegeko rihari icyo twavuga ntabwo twavuze itegeko, ahubwo icyo tuzasaba ni uko ibijyanye n'ibyo biciro byari expropriation ko bigomba kuzavugururwa.
Aho ngaho muzabisaba mu rwego rw'ishyaka, muzabisaba nk'umudepite uhagarariye rubanda mu nteko, muzabisaba mu ruhe rwego?
Byombi tuzabikora nk'ishyaka, tuzabikora nk'abadepite, aho tuzabonera ubuvugizi wose tuzabikora.
Ku bwanyu byagombye kuba bigenda bite?
Genova niko byagombye kuba bijyanye n'ibiciro biri ku isoko, kuko ni ukuvuga ngo ntabwo ari wonyine n'abantu bimuwe mu Mutara hariya agabiro ku bijyanye n'ikibuga cy'indege nabo barabimbwiye yuko bababariye nabi, kubera ko ibiri ku isoko bitandukanye n'amafaranga babahereza. Ugasanga mu by'ukuri nubwo sitwe bari bubahirije, ariko tubagiye n'ubundi abaguyemo, kuko amafaranga umuhanda ashobora kuyakoresha kugira ngo abone ahandi yaje. So bivuga yuko bariya bagweza Kangondo na Kibiraro amafaranga bazabona ntacyo azabamariye, ntacyo bashobora kubona mu mujyi wa Kigali keretse bagiye mu giturage iyo mu cyaro zagitarama n'ahandi hose. So bikasaba yuko byari kuba byiza ibiciro bivuguruwe vuba binashoboka, tibonye bikwiye babyigaho bakaba amafaranga akwiranye igihe.
Hanyuma ko hagiye harimo ibindi bibazo byinshi, hari abibuze ku ntonde kandi baraburanye, umucamanza akavuga ngo ubwo ntibabaye ababuranyi muri urwo rubanza, ibyo byose muzabireba.
Ibijyanye n'abo baburanyi cyangwa se abatari mu madosiye,
yego,
ibyo ndumva ntacyo nabikoraho cyane. Byasaba yuko bashaka abanyamategeko bakabafasha gukurikirana amadosiye yabo.
Ku musozo w'iki kiganiro twumve Madamu Victoire Ingabire Umuhoza, umuyobozi w'ishyaka Darufa Umurinzi ritavuganwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda, nawe arasanga iki cyemezo kidakwiye.
Ikibazo gishingiye kuba abacamanza batarakurikije itegeko icyo rivuga. Icya mbere cyo nibyo ko kuba bakurikije ingingo ya 35 igice cya mbere kivuga ku bijyanye n'indishyi ikwiye ishobora kuba amafaranga cyangwa ubundi buryo. Icyo cyemezo cyo nicyo bashingiye rwose kuri rya tegeko rigena ukwimurwa abantu ku mpamvu z'inyungu rusange. Ariko ikintu ntekereza kandi gifite ishingiro Kangondo bashingira bavuga ni uko irebye iryo tegeko mu ngingo yaryo 22 igice cya kabiri ivuga ko ibiri kuri ubwo butaka byaba inzu byabikorwa ubutaka ubwaryo n'ibindi bikorwa byose birimo bigomba guhabwa indishyi ikwiriye, kandi iyo ndishyi ikwiriye ikaba ifite igihe igomba kubarirwamo. Kuko rero nujya ku ngingo ya 36 bavuga ko iyo ndishyi iyo bamaze kuyumvikanaho mu nyuma y'iminsi 120 uwimura agomba kuba arangije kwishyura abo bantu. wajya kureba ni mutegeko nanone ugasanga hari abavuga bati ndishyikwiriye iyo iyo myaka iyo minsi 120 renze ugomba guhera ku gaciro k'uwo munsi kandi ingingo ya 2024 neza ivuga uburyo buri mwaka hagomba kubivugururwa byigena gaciro ry'ubutaka n'ibikorwa biriho uvuga ko rero niba urukiko ruvuga ruti mwarumvikanye 2017 ariko bagombye kumenya ko hashize imyaka 7 uvuga ko igena gaciro bagombye guharerwaho amafaranga bagombye guhabwa sayi 2017 nayo ubutaka bw'uyu munsi agaciro ubutaka ufite uyu munsi mu mwaka 2024 kuko ni kwitegeko rivuga naho rero mbona abaturage ba Kangondo bafite ukuri mu gihe bavuga bati ntabwo twishimiye icyemezo cy'urukiko kubera ko urukiko rwavuze ngo bazafata amafaranga 2017 kandi itegeko rigena ko igihe imyaka iminsi 20 yarangiye abantu batari bishyurwa iyimurwa riba ritaye agaciro bya urukiko rwavuze ngo habaye ubwumvikane hagati y'umujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo 2017 ariko kuba umujyi wa Kigali utarabishyuye nyuma y'iminsi 120 iteganywa n'ingingo ya 36 itegeko rijyanye no kwimura abaturage ni ukuvuga ko nyine rya masezerano bagiranye yataye agaciro kubera ko ibyo bintu ntibyabaye hagomba rero gukurikizwa kureba uyu munsi agaciro k'ubutaka akaba ariho bakagombye kuba amafaranga bahabwa
buriya se iriya minsi 120 muvuga iri mu itegeko ryo kwimura abaturage ku bw'inyungu rusange ntabwo ishobora kuba yarahuye n'ukuba impande zimura ari zimurwa ahubwo zitarigeze zumvikana bakaguma muri izo mpaka nk'uko umucamanza bivuga
nyine iyo hajemo hatabayemo kumvikana ni hahandi ntabwo bitumye itegeko ritubahirizwa nyine niba hatabayemo kumvikana bakajya mu manza nka kuri abagiye mu manza kuko n'itegeko ribivuga impande zombi zigomba kumvikana iyo hatabaye kumvikana bakajya mu manza izo manza zibaho kuko zigakurikizwa ariko igihe urubanza rwaciriwe igihe cyafata icyo ari cyo cyose iyo bagarutse bagomba kureba kuko ubutaka buri mwaka buhindurirwa agaciro ni ukuvuga ko icyo gihe bibaye nibyo habayeho n'izo mpaka nyine kubera ko batumvikanye kubera ko batumvikanye niyo mpamvu hagomba kubarwa igihe bumvikaniye igihe urukiko rubakirije noneho bagomba kureka kuvuga butaka uyu munsi ufite akahe gaciro ntabwo bavuga ngo cya gihe mwabyemeranyijweho ntabwo byahise biba kandi icyo gihe impamvu cyabaye niba baranemeranyijwe icyo urukiko rwirangagiza nuko nyine hari habaye kumvikana ko abantu bamwe bazahabwa amazu abandi bagahabwa amafaranga icyo gihe rero cyagezaho amasezerano bari bumvikanye umujyi wa Kigali wemerera abaturage urugero ruvuga ngo uzabaha amafaranga wageza wisubiraho ushaka ko bose bahabwa inzu ndetse wemeza ko na bamwe ari mu manegeka nta n'amafaranga bagomba kubona kuba rero byaragezaho uwimura ari umujyi wa Kigali ukorageza ukisubira ku cyemezo wari wafashe niyo mpamvu y'amasezerano 2017 nta gaciro gifite ntabwo urukiko rwagombye kuvuga ngo bumvikanyeho ntabwo bumvikanye kuko icyo gihe umujyi wa Kigali wagezeho wisubira uravuga uti mwese turabaha amazu kandi atari byo bari bumvikanye
none se ku mucamanza yanzu yavuga ko ngo ikijyanye n'igena gaciro rya 2017 ngo iyo habayeho ukutishimira igena gaciro ubundi uwimurwa ariregera bitarenze mu minsi 15 akavuga ko mu gufata icyemezo yasanze nta numwe wigeze aregera iryo gena gaciro yakorewe
ibyo nabyo ntabwo nzi ko umucamanza kereka niba baburana bataratanze amakuru kungenzi ko batanze ko nakurikiranye urubanza kuva rwaba mwibuke ko habanje kubaho kugerageza ku ngo mujyi wa Kigali n'abaturage ba Kangondo kugira ngo nyine amasezerano bagiranye 2017 abareshyirwa mu bikorwa iryo geragezwa ryabaye rero habaye kubanza kubunga kuko hari inama njyanama zagiyeyo zo ku rwego rw'akarere bagerageza kubunga birananirana ministre akiri kaboneka muzi ko yagiyeyo n'amagambo yavuzeyo abantu baracyayibuka ibyo byose ni ukuvuga ibyo byose byakerereje abaturage ba Kangondo kujya gusanga urukiko ubwo rero ntabwo urukiko rwagombye kwirengagiza ko izo nzira zo kubanza kunga umujyi wa Kigali n'abaturage zabanze kuja ibyo rero yagombye kubanza guhera aho akavuga ati ese igihe mwatangiye gusaba uwo muhango wo kunga abantu kuko umuhango wo kunga abantu uremewe mu mategeko ko mu Rwanda kumbire kugana inkiko abantu bashaka babunga akareba ahubwo akavuga icyo gihe mwaganye abo kubunga haci imige kingana iki ni icyo gihe umucamanza agomba kureba ariko ntabwo agomba kureba igihe abaturage ba Kangondo bagiriye mu rukiko
nshuti bakunzi baradijwe rya Amerika by'umwihariko abakunda dusangira ijambo iya none nahanyisoreje nshimiye buri wese ku musanzwe mu kiganiro ntibagiwe namwe mwadukurikiye mukomeze munogerwe na gahunda zacu kuri mikoro mwumvaga eh bagira ubusa naho utaha
turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo byanyu aho muri hose.